Nawapigia story leo, wanangu story leo, Kikoti story leo, enjoy na story. Kabla ujaanza safari, subiri nikupe habari, habari ya kwenye sayari. Tena subiri usikie jamali, dada alivamia mapenzi, kamucha mumeweka mpenda mwizi. Mapenzi haya ya siku hizi, mapenzi ya dua na mixa hirizi. Si unajua maisha kama shule, basi moja wao akafeli. Nikamwambia atakwisha, avumilie, mwingine atampata, sijali. We dada usilie, unafanana jana mie, yalinikuta vile vile. Jikaze usilie, maumivu ya penzi, bora tulewe tucheze leo. Kali akuti twende mama, kali akuti bwana, kali akuti twende baba, joka la kijani. Kitonga, siogope kudhalilika dada, wewe sio wa kwanza mama. Wengi walishapita nyuma, waliacha kwa kudhalilishwa sana. Siogope kudhalilishwa dada, wewe sio wa kwanza mama. Wengi walishapita nyuma, waliacha kwa kudhalilishwa sana. Basi uvumilivu kidogo, ongeza kidogo, uwe mama kidogo, uvumilie kidogo. Holo, si unajua maisha kama shule, basi moja wao akafeli. Nikamwambia atakwisha, avumilie, mwingine atampata, sijali. We dada usilie, unafanana jana mie, yalinikuta vile vile. Jikaze usilie, maumivu ya penzi, bora tulewe tucheze leo. Kuchele kusini kuchele, mwabaha wa zarabu mwabaha.
Ucheka mcheka 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 mcheka, wanangu mcheka 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 mcheka. Ucheka mcheka 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 mcheka, wauni mcheka 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 mcheka. Hali mselema, selema, selema, selema. Basi twende tia upepo, pepo pepo, kitani pepo, isi pepo. Wanangu tia upepo, pepo pepo, wengo pepo, ya uni pepo. Boya tia upepo, pepo pepo, wanangu pepo, kati pepo. Aya, tia upepo, tia upepo, tia upepo, tia upepo, tia upepo.